waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba. Halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. Cabdinuur maxamed ismaaciil baa la yidhaahdaa. Ku soo dhowaada war iyo wacaal wixii maantana soo gaadhay. Badanka dhaqaalayahanada hay-ada waaweyn ayaa saadaaliyey in bangiga dhexe ee Australia dulsaarka lacagaha hoos u dhigi doono kadib marka ay guddiga bangigu maanta kulmaan. Heerkan sicir bararka ayaa ku dhow yoolkii bangiga dhexe, iyada oo la filayo in bangigu hoos u dhigi doono dulsaarka 2-5%, taasoo noqon doonta heerkii ugu hooseeyey muddo 2 sano ah. Haweeney magaceeda la yidhaahdo Catherine Folbig, oo hore loogu oogay dil 4 caruur ah muddo dheerna u xidhnayd, ayaa dhowaan laga dulqaaday dembigii ay u xidhnayd. Haweeneyda ayaa sheegtay sida ay uga xuntahay qaandhow ama magdhow $2 million oo ay dowladda New South Wales siisay, iyada oo ku tilmaantay mid niyajab leh. Baarlamaanka New South Wales ayaa bilaabi doona dhegaysi dadweyne 7 dambe, taasoo oo ku saabsan dhibaatooyin sannadkii hore laga sheegay nidaamka daryeelka carruurta. Xildhibaanad ka tirsan xisbiga Greenska oo la yidhaahdo Abigail Boyd ayaa hoggaamin doonta baadhitaanka oo la filayo in uu bilaabmo 13-ka bishan oog. Ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si toos ah u cambaareeyey Australia iyo dhowr waddan oo reer Yurub ah kadib markii ay sheegeen inay aqoonsan doonaan Falastiin. Benjamin Netanyahu ayaa hadalka ku sheegay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo uu ka jeediyey qorshaha ciidankiisa ee uga yaala Gaza. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance ayaa sheegay in uu Mareykanku ka shaqaynayo sidii ay u kulansiin lahaayeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wareysi uu siiyey warbaahinta Fox News ayuu ku sheegay inaanay waxtar yeelanayn kulankoodu inta ka horreysa kulanka loo ballansan yahay ee Donald Trump iyo Mr. Putin. Warbixin hordhaca oo ay soo saareen Diversity Council Australia ayaa tilmaantay in kala sarreynta bulshadu sababi karto in dadka qaar horumar sare ay ka gaari waayaan shaqadooda. Warbixintan ayaa iftiimisay in 44% keliya oo ka mid ah shaqaalaha bulshada danyarta ah la siiyey fursado dallacsiin sannadkii tegey, halka shaqaalaha ka soo jeeda bulshooyinka magaca iyo maalka lehi ay helen dallacsiimo ku siman 76%. Warkeena intaas ku dhan yahay maanta.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.